only you. Oh my God, only you that I want.
It's 10 on the hit.
I believe in you, my God. You are my desire. Only you ninakuita yawe. The love out of my life. Unayajibu maombi. Holy Ghost fire. Uliye mwamba wa wokovu wangu. Oh my Lord. What I need is you. Sina mwingine. What I want is you. Hata mara nyingine. Natetemeka. Ona hata milima nayo inatetemeka. Hata magonjwa yakisikia jina lako yanatetemeka. Ndio maana nakuogopa Yesu. Majina mengi ila we unanita mwanao. Hata iweje we uko na mimi, hujawahi kaa upande wao. Tumaini langu latoka kwako. Niende kwa nani msaada wangu? Ni wewe. What I need is you. Sina mwingine. Mara nyingine. Only you, only you. Ninayekuamini. Only you, only you. Nikisikia jina lako natetemeka.
Yesu
we, natetemeka. Ona hata milima nayo inatetemeka. Hata magonjwa yakisikia jina lako ya my God, only you that I want, yeah.